kama kweli mwanaume lijali huyo. Yeah. Inawezekanaje anampeleka guest demo yake guest na anamsubiria na
David boy.
Enough.